Yeah, what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time. About to take a Jillian Bomboy all the way up in the... Yeah. So, Magix, stop this
Magix
shit.
Magix anger on the beat.
Nasikipeinyama, nakikidainyama Kwaza msupa kaza kunyi aputainama Nasakateinama, sikataimama Leo kamari mcheza rungu aputaita na goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Iko madao
Na minataka
Chodora sasa
ha!
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Serimala so na ipiga randa Zime ni kaza na ikula kwa veranda Nipe head girl nito me make mind Funga mlangu si kamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na wacha stripes tatu Adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikili hapo vile mse anataka Sauti nasikia tu ni ya paka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabe, baby nyambie Nasikipe inyama, nakikida inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Nakukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Iko madao
Na minataka
Nyoka nyoka Chodora sasa Enga enga
Nyoka ya shaba
Check mimi ni pedi Wama pedi Napenda minji Mahaga bigi Kitu napiga kuni kuni hadi kuto Sema fuckboy Kucheza chini Na huku chini nimebeba kitu piki Wanaogopa Mini kafiri Nisha idombo tawangui akachizi
You got I was the first motherfucker
Yeah Niko kwa sauna Na nime washa loud Tuko zile area nyimwezi kukwa allowed Tuko tire na mangyoswa na maras around VIP zile area zinanga ma crowd CTID Bado niko around Niko kubwa sana utadhani ni madharao Niko ukuru wakana na rarua mara Chika do pita na fence ruka mawai Niajika mene Kamni kukis hisi kameme Kamna tlakibe sina kirende Slete kirende
Nasikipe inyama, nakikida inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Nakukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Niko madao
Na minataka
Chodora sasa
Ha!
Nyoka ya shara
Napiga shasha ya kili na toboka Nikipiga mashot minasikia kukunyonya Na sita mind huyu manki ukinyonga Nikushike matai manze manzi unabompa Asha muaga na sija shika paja Asha niguara na sija finya baka Bonge la duba na dai kuikuta Shada za juja manze zinalipuka Ni mimi na we hiyo haga na kuna Ni vipi gathe ebu chafua machupa
Yo what's up guys this is the trendsetter at XDN Dylan This right here is the biggest jam in the 254. Check it out on YouTube. Nyoka Yashaba.